Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni ikiganiro Dusangire ijambo. Uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi.
Twongeye kubaha ikaze, tunabifuriza amahoro y'Imana mwe mwese abakunzi b'ikiganiro Dusangire ijambo. Ni Eric Bagirubusa ubasuhuriza I Kigali mu Rwanda. Kuwa gatanu w'iki cyumweru, tariki ya 12 z'uku kwezi kwa munani, wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana urubyiruko. Ku munsi nk'uyu, isi yose bigomba gusubiza amaso inyuma ikareba imibereho y'urubyiruko mu nzego zitandukanye ku bari muri icyo kigero, mu burezi, mu byo bakora, mu myidagaduro n'ahandi. Mu Rwanda henshi urubyiruko ruracyugarijwe n'umurundo w'ibibazo bitandukanye. Aha twavuga urubyiruko rw'inzererezi mu mihanda, indaya, ababaswe n'ibiyobyabwenge, abacikishirije amashuri, abatagira imirimo n'abandi. Kubera ubwinshi bw'izo nsanganyamatsiko zose, ntibyashoboka ko tuzivugiraho icyarimwe. Mu kiganiro dusangira ijambo twahisemo kugaruka ku kibazo tutabura kuvuga ko ari ingutu kibura ry'akazi mu rubyiruko. Ni ikibazo tuzavugaho kenshi, ahanini kubera cyugarije abatari bake. Imibare y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare yagiye ahabona mu bushakashatsi bwimbitse bwo hagati y'ibihumbi 2011-2014 ishyira ikibazo cy'abatagira akazi ku mpunzandengo ya 2% mu gihugu hose. Ivuga ko benshi muri bari urubyiruko, kandi abarangije amashuri yisumbuye ari 9%, mu gihe abarangije kaminuza ari 13%. Minisiteri y'umurimo ivuga ko ifite ubushobozi bwo gutanga akazi muri leta kuri 2%, naho 8% bakagana abikorera, abandi 90% na bakabarirwa mu nzego zitazwi mu buryo bw'amategeko zizwi nka secteur informel mu rurimi rw'Igifaransa. Ubutegetsi bw'u Rwanda bufite gahunda yo guhanga imirimo mishya 200,000 buri mwaka idashingiye ku buhinzi. Ariko imibare y'umwaka ushize igaragaza ko intego ubutegetsi butayigezeho bwahanze isaga 140,000. Ubutegetsi busanga bitagomba gukomeza bityo. Nimwumve Perezida w'u Rwanda Paul Kagame icyo yavuze kuri iyi ngingo.
My reaction to these statistics is
cyo navuga kuri iyi mibare n'ukwiyemeza kuruta kunyurwa. Ntekereza ko byagombye kuba cyo kimwe kuri imwe mwese. Bagombye kwiyemeza cyane n'ubwo tugomba no kunyurwa.
We have to be satisfied. For example, we fell short on creation of non-farm jobs.
Urugero ntitwashoboye guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi. Ibi birasobanura impamvu abarangiza kaminuza bari ku kigero cyo hejuru cy'abashomeri. Hafi inshuro esheshatu z'ubushomeri ku gihugu cyose. Ntidushobora kwemera ko iki kibazo gikomeza.
We can't allow this worrisome trend to continue.
Kuri iyi nshuro ku munsi mpuzamahanga w'urubyiruko, isi yose ifatiraho imbaraga, twarabasuye. Twahereye ku bacururiza mu kajagari mu mujyi wa Kigali, ari bigoye kumenya n'umubare wabo biganjemo urubyiruko rwacikishije amashuri.
Kuri Radio Ijwi ry'Amerika dutangiye ikiganiro dusangira ijambo, turi kureba umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko by'umwihariko mu Rwanda. Watangira wibwira abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika.
Ni murakoze. Twataramiye Mfura Jean Bosco. Nanjye nk'abandi mu rubyiruko, ariko ikibazo kiriho mu rubyiruko akenshi ni icy'ubukene kiriho. Ahubwo nkamwe nk'abayobozi muba mutureberera mureba aho tutari bugere, mushobora kudukorera ubuvugizi niba ari ubushobozi mwadutera mukabudutera, tukabasha kubona mikoro natwe tukaba twakora twiteza imbere. Kubera ko benshi mu rubyiruko ntabwo bagize amahirwe yo kwiga bitewe n'ubukene bw'aho bagiye baturuka hamwe na hamwe cyangwa n'impamvu zitandukanye. Abo ngabo rero iyo muri kureberera urubyiruko rwose, n'abo ngabo mujye mudushyiramo murebe uburyo natwe dushobora kwiteza imbere ndetse mubigizemo uruhare namwe.
Warize wowe ku ruhande rwawe?
Narize, ariko akazi kuri iki gihe karabuze.
Wize amashuri angahe?
Nize amashuri 3 yisumbuye.
Urumva uhuye n'umutegetsi ukamusaba ubufasha, wumva yagufasha hereye kuki?
Ikintu cya mbere dufiteho ikibazo nk'urubyiruko ni icy'akazi kabuze. Ahubwo nk'umutegetsi, nk'abantu babifite mu nshingano, badushakira imikorere y'aho twakorera n'ibyo twakora, ndetse bakaduha niba ari akazi baduha cyangwa se niba ari ibyo badupangira, bakaba baduha n'ubushobozi bwo kubikoreramo. Akazi kose kampa amafaranga nagakora, ikibazo nuko kabuze.
Ariko iyo muvuga ngo akazi karabuze, ariko leta iravuga iti mwihangire imirimo.
Hari imishinga imwe n'imwe yagiye yigisha abo bantu bihangira imirimo, ariko muri abo ntabwo nagize amahirwe yo kugerayo, cyane ko namenye n'igihe byabereye. Nagiye mbyumva byararangiye.
Uraba muri Kigali, ni ukuvuga ngo ubayeho ute?
Muri Kigali uburyo mbayeho, nyine mbayeho nk'urubyiruko rusanzwe ruciriritse. Twakoraga umurimo w'ubuzunguzayi, ariko nawe twumvise ko wahagaze.
Ubuzunguzayi ariko nubundi barabwanze babashyiriyeho ni soko
soko barishyizeho twaranabashimye cyane ariko iby'isoko byo ntago twabyinjiramo kuko harabashinzwe ayo masoko
hari ubwo bagiye bavangura se
aya ntago bavanguye natwe twagize amahirwe baratwandika masoko amwe namwe yaruziye andi baracyayubaka ubwo rero abatarayabona natwe turategereje
ngwishize imbere y'abayobozi wabasaba iki kugira ngo babashe kuba bagufasha cyangwa se bafasha bagenzi babo
ikintu bamfasha ndetse bafashije na bagenzi banjye nuko nubwo twakoraga ako kazi kubuzunguzayi amikoro yacu yari make ikintu nasaba nk'ubuyobozi nuko badutera inkunga bakaba batwongerera mu bushobozi dufite bakatwongereramo tukabasha kugira icyo twakwigezaho
Wakoreshaga amafaranga ngahe mu kuzunguza?
Mu buzunguza ntago bigomba amafaranga runaka. Nubwo wagira 5,000 wabikoresha ukabona 1,000 cyo kurya.
None baravuze ngo mujye mu masoko urumva kugira ngo umuntu agende ashinga isosiyete umunsi ku wundi bisaba amafaranga ngahe gutangira?
Gutangira rero biterwa n'ibyo ushaka gutangirana. Urangura ibintu bitewe n'ubushobozi ufite. Ariko iyo turebye muri iki gihe cyane ko n'amafaranga yabuze dusanga amikoro ari make yakuri twebwe. Byibura umuntu yahera nko ku 100,000 tukareba ko byagenda bizamuka ariko muri abo ngabo ushobora gusanga abayafite ari bake cyane
turi kuganira ku munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko uyu munsi mpuzamahanga usanze mumeze mute hano i Kigali mu Rwanda
icyo navuga ni uko urubyiruko cyane cyane mukwiye kutwongerera imbaraga zanyu turazikeneye cyane mukatuba hafi mukaturinda ubuzererezi bwo mu muhanda mukaturinda inda zitwarwa ku bana b'abakobwa zitateguwe mukatuba hafi cyane
kubera iki byo bibaho ahubwo
ibyo bibaho kubera ubushomeri bwinshi buri muri iki gihugu
ubushomeri buri hurabubona se
cyane
wize amashuri angahe kugira ngo uhereho uvuga ngo urashome
ye nize amashuri atatu yisumbuye
kuki utakomeje
nabuze ubushobozi
turagiye rero tugiye mu cy'umuntu akora nk'urugiruko rigukoreye
ngiye muri iyi minsi nkora akazi k'ubusekirite
umukobwa w'umusekirite noneho bihuze n'akazi
cyane cyane abakobwa b'abasekirite iyo babaye abasekirite benshi bavuga ko babaye indaya abandi bakavuga ko babaye ibirara ariko ibyo ngibyo nasanze atari ko bimeze n'akazi kandi nabonye kabeshaho umuntu cyane aho kugira ngo ujye kwiyandarika wirirwe hijya no hino ugire ute wagakora
mu gisekirite muhembwa ngahe
biterwa na kampani cyangwa sipost ukoreraho
ayo udashobora kujya munsi nangahe
30
muri Kigali mu yakoresha iki kurya kuryama bigenda bite
n'ubundi ikintu akumashya kufashije wenda n'ukwishyura inzu ukabasha wenda no kuguramo ibyo kurya ariko kuvanga ugiye kubona umwenda wo kwambara ugiye kubona urukweto rwo kwambara ibyo byose ntago byavamo muri ayo mafaranga gusa ni kwa kwirinda kwiyandarika nyine
waruri kuvuga rero ngo ubutegetsi bwabafasha mwumva bwabafasha kuki bwahera kuki
kwebwe mwatuvuganira nkamwe mwamumuje mukemera gutera intambwe mukavuga ko mugiye kureba abantu hijya no hino mukababaza ibibazo bafite mukagenda mukatuvuganira mukavuga muturubyiruko rurugarijwe hijya no hino bitewe n'ubushomeri buriho noneho nk'uko ngo kububatsa amasoko mukabasha no kuvuga turubyiruko tugiye kuruteza imbere rubona isoko gucya na gucya tube twabavuganira muri za BDF hehe hose batanga amafaranga natwe tukabasha kwiteza imbere
ahubwo ndumva unayizi BDF kandi barakangurira abantu kugenda ndagufatayo inguzanyo kuki mutajyayo
twebwe turayizi ariko nago tuzi uburyo twabasha kugendamo
n'umwanya rwo kugira ngo mubimenye leta iravuga iti mwihangira imirimo icyo ngicyo murakibona
mu imirimo nibyo nibyiza ariko se wakihangira umurimo gute nta bushobozi uragira
njya mura n'abantu bambwira ko baranguza 5,000 kandi bakabaho 30,000 ntabwo ushobora kwibyaza umusaruro
ubuzunguzayi barabuciye nawe kuri aka kanya urabyo 5 wabifata ukajya mu muhanda ukazunguza ugiye mu muhanda bahita bagufata bakakujyana ukabugiye muri gereza ubwo rero niyo mpamvu twabitinye cyane ubwo rero ibyo 30,000 ukabuhutire ka mbikorere mbashe kuba nakishyiraho kuba mbashe no kubona icyo kurya
ufite imyaka ingahe
njye mfite imyaka 25
warize
nize kugera mu wa gatandatu
Kuki utakomeje
ntago nakomeje kubera ubushobozi bukeya twari dufite iwacu
uyu munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko mu kiganiro dusangira ijambo kuri radio ijwi rya Amerika uratangaza iki
nyine ajyaho ikintu ntangariza abagenzi banjye ni uko badutera inkunga bari kutwubakira amasoko yego ibyo ndabishimye ariko bakaduha n'igishoro ntago 5,000 najyaraga mu muhanda ngo nzunguze nzabizunguza noneho n'abazunguzayi babaciye mu muhanda natwe ntago tubyishimiye kuba mu muhanda ariko niba twubakira amasoko badutere n'inkunga tucuruze nyine tuzunguke natwe dutere imbere dufite n'igishoro kuko kwiga byaratunaniye twabuze ubushobozi bamwe kubera ko habayeho n'ikibazo bamwe bakabimpfubyi abandi bakabura umuntu barihira ariko baduteye inkunga bakatwubakira amasoko bakaduha n'igishoro twakora natwe tugatera
ariko kwiga binanira nabite
kwiga rero nta muntu binanira nta nubwo binanirana ariko ubushobozi bwo kwiga hari igihe bubura umuntu akabura umurihira wenda n'ababyeyi agira cyangwa se bafite badafite ubushobozi
muzirikane ko ubutegetsi bugaragaza ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu
ibyo turabyemera ariko kugira ngo urubyiruko rube imbaraga z'igihugu nuko urubyiruko ruba rufite ubushobozi iyo urubyiruko rudafite ubushobozi nta kintu rwimarira
ariko mwese kuki mwirundira ikigali nuko bereke
hoya nabwo ari ukwirundira ikigali wenda ngiye mama yambyariye ikigali kuko ariho yabaga nange nkurira ikigali nange mu gihe nzakura nzabyarira abana ikigali kuko ariho nisanze navuki
mu kiganiro dusangira ijambo witwa nde
twaze imana protegene
wowe ukora iki
genda umuteke
Munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko usanze umeze ute
uhagaze munsi nk'uyu nguyu mpuzamahanga ku rubyiruko ntago waba mwiza ku muntu barimo bahutaza gutya urubyiruko ufite icyo ukora ku munsi mpuzamahanga ugomba kwambara n'uri nk'umuntu w'urubyiruko ukagaragara neza ariko ku munsi mpuzamahanga kuri isaha umuntu ari baramwirukanka nari na kamambiri cyase ari n'ibyenda byacitse kubera ko nta bushobozi afite icyo gihe ntago umunsi mpuzamahanga uzamuryohera nk'umuntu w'urubyiruko aza kwirukanka ashaka igihumbi kugira ngo abashe kumera neza cyangwa se abashe kurya ni ukuvuga ngo inzara iri nko mu cyaro nta kintu abantu barya rimwe na rimwe bavayo kubera inzara avuga ngo i Kigali niho bishoboka yahagera i Kigali nabwo ubuzima bukamucanga induru zikavuga ubu ni ukuvuga ngo ngewe icyo mbona babakorera bakaba abantu bazima kubafata bakabashyira ahantu hamwe bitiza ubwenge bakabakorera igishoboka bakabaho nk'urubyiruko buzima kuri iyi saha ntabwo umuntu yakubwira ngo hagarara aha ngaha ntacyo kurya guhaye ntacyo kwambara guhaye inzu i Kigali irishyurwa
mbese uwakugira umutegetsi wagikemura
urubyiruko narufata nkarushyira hamwe nk'uko bazunguza ntabwo nabajyana ngo mbafunge cyangwa mbambure ibyo bafite mbijyane basigara aho ngaho kubera ko n'ubundi iyo umwambuye cya kintu afite ukagitwara nta kintu uba ukoze ahubwo umusubije hasi uravuga ngo iyo ubimwambuye wahita ajya kwiba burya umwana agirwa n'umubyeyi niba uri umubyeyi mwiza ushobora gufata abana yego ntabwo bakishima ntabwo wakishima ku kanya diregiti sibyo ushobora kubafata ukabashyira ahantu ugashaka n'icyo bagomba gukora byaba ngombwa ugashyiraho n'uburinzi kugira ngo batagucika n'ubundi harimo abarara harimo abamajije kwangirika mu mutwe n'ubuzima bubi afite
hari bamwe mu barangiza amashuri yisumbuye na za kaminuza mu Rwanda bagahitamo inzira yo kwihangira imirimo mu buryo bemeza ko butoroshye twarebye abakora umwuga w'ubukomvayeri n'abashoferi ku mabisi muri gare Rutsiyeri ya Nyabugogo
nitwa Rutesire Jean d'Amour
ukora iki
ndi umushoferi ntwara amakwasiteri muri RFTC ndangije kwiga nabuze akazi mbona akazi k'ubukomvayeri ndakora nyine ngenda ntera imbere mba mbonye porozwari nkomeza mbona perime B na D ubundi gutwara kwasiteri
umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko umunsi nk'uyu uvuze iki warize uri komvayeri urangije ubashoferi bivuze iki kuri wowe
ni mwiza cyane cyane nkatwe b'urubyiruko ariko nta support mpuzamahanga tujya tubona nka mu mishinga runaka nk'umuntu wabashije kwiga ugasanga arashomera ugasanga ibyo yize si byo akora ku ruhande rwa buri muntu ntabwo abubona ko ari mwiza kuko niba ibyo wize atari ibyo ukora ntabwo umunsi urebye ntabwo turyohera cyane
wari warize iki
nize ibintu bya mekanike automobile tekinike
mu ndoto zawe ukiri ku ntara y'ishuri watekerezaga iki
njye nazi ko nindangiza kwiga ibyo nize nzabyapurika nkajya mu ishuri nkajya mu magaraje nkakora iyo mekanike nkaba naba na shefu de garaje byarangiye byose nta kintu mbonye kandi mbona ngomba kubaho mpita ninjira mu bukomvayeri gutya
leta iravuga ngo urubyiruko rwihangira imirimo
burya niyo leta itabivuga n'umuntu yarangije akabona aricaye akeneye kwambara akeneye kurya nyine uhita unyura aho ubona wakabaye ubona umukati ukarya nyine nta kundi leta yabivuze n'ubundi twarabitangiye kuko ntabwo warakwicara kandi ubona uhari wakora ubuyedi ukabona icyo urya cyangwa waza gusaba umushoferi akazi k'ubukomvayeri akaguha icyo gihe ukurya biba bibonetse ukaba wanatunga na barumuna bawe mu mafaranga ukuye mu bukomvayeri
ubu bimazemo igihe kingana iki
uramva mu bushoferi ngize imyaka itanu mu komvayeri nawe nakoze imyaka itanu
ndumva ari byiza rero
ntacyo ngewe nshinja imana ubu ndabona ndaho nakibaza.
Bagenzi bawe mu rugiruko baragenda bavuga bati uburyo bwo guhanga imirimo burafunze, wowe urabibona?
Ibyo bavuga ni ukuri, akazi ni gake, abashaka akazi ni benshi. Bivuze ngo rero ubushomeri buri kuba bwinshi cyane, ushobora kwihangira imirimo bikaba byagukunda ariko n'ubundi imirimo nayo ni mikeye. Niyo mpamvu uvuga uti nimba mbaye mukomverereka nitware neza hanze nabonye bikazi.
Uwagushyira iki kibazo mu maboko uri nk'umuyobozi wagikemura ute?
Ngaho birakomeye. Gusa nk'uko amasoko agenda aboneka, harakubaka imihanda, amazu, cyane ko hano mu Rwanda dufite iterambere, bari kubaka amazu meza cyane, bakazaza badufasha nk'abantu bize, bakabona nta kazi bari kubona, byibuze nako twagakora. Ubuzima bukisunika.
Turabashimye.
Murakoze.
Undi wandangira ni wowe?
Ndungu yarangije kwiga. Waje ukagira icyo uvuga kuri Covid America. Amakuru mu rubyiruko mu iterambere.
Mubayeho nabi gute kandi mufite
akazi, ufite imbaga, ufite mashine mu ntoki.
Hari igihe akadafite katamuryoheye.
Warangije angana iki? Urashaka kugira ngo ubone akameze gute?
Akazi kose kugakora, ikibazo duhura n'imbogamizi. Imbogamizi ziri ubu ngubu ni zo zikubogamiye. Kubera ko twebwe ntabwo dushaka akazi muri Leta, ubundi duharanira kwikorera, kwihangira imirimo. Ariko n'imirimo duhanze bitewe n'amategeko ari muri Leta, kiba gike, ugasanga igishoro dufite turimo turagihereza Leta. Bigatuma sasa abantu usanga umuntu nimba afite n'ibihumbi 500 akabura ikintu abikoresha, akavuga ati si umuntu yakoresha iki, ugasanga aribuze muri we amupfanye ubusa.
Ni ukuvuga ngo wigeze kugiraho ibihumbi 500 buri cyo bikoze hano mu mujyi wa Kigali?
Narabigize kandi n'ubu ngubu mpamya neza ko nyafite, ariko ku bwo imishinga napangaga narayiteguye, maze kuyitegura ngeze aho nari nayiteguriye sanga biransaba depense nyinshi, igishoro cyanjye kirasigara muri za depense.
Wasaba icyo ubutegetsi?
Ubutegetsi ni uko bwatugabanyiriza imisoro.
Imisoro irazimbye, irakomeye cyane, irahanitse?
Irahanitse cyane. Ko nimba imisoro ihanitse na nyine izazamura kugazi neza wa musoro Leta umwaka ku nzu. Sanga ya amafaranga ashiriye mu musoro wa Leta ashiriye na nyine izusange, niho handi usanga tugize ute dukomeza kudindira mu iterambere.
Hari imvugo ivuga ngo intore yishakira ibisubizo.
Kubwo namaze kubona ndangije siziye mwabuga ati reka mve mu rugo, nkaba nemera kuza kwicara aha ngaha nta kindi nanjye mparanira kwishakira ibisubizo muri njyewe.
Turabashimiye.
Murakoze.
Sawa. Turacyari mu kiganiro dusangira ijambo ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana urubyiruko. Mu Rwanda turareba ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rubyiruko. Muracyari na Eric Bagirubusa. Hafi y'aba bashoferi n'abakomvayeri ntitwari kuhava tudasuye bagenzi babo batwara ibintu n'abantu kuri moto.
Nitwa Rutungura Celestin, natangiye gutwara moto 2005.
Kubera iki wahisemo gutwara moto?
Nahoze nkora mbere akazi ka Leta ari umwarimu, ariko nkurikije umushahara nahembwaga n'umuryango nari mfite, habona umushahara udashobora kukwepa umuryango wanjye. Ariko ushingiye ku byo nabonaga hanze isoko ry'umurimo, nanjye njyaho mbona nashaka uburyo nabona perime nkaba nakora akazi ko gutwara moto abagenzi kuri moto, kuko nabonaga harimo ikintu kishobora gutuma cyatuma umuryango.
Abantu baravuga bati imirimo irabuze. Imirimo yarabuze, namwe murabibona?
Niko bimeze rwose, imirimo yarabuze kuko bigaragara hanze. Ugeze no hanze ku isoko ry'umurimo urajya ugasanga abarangize ni benshi ariko nta kazi bafite. Hariyo mpamvu uzasanga muri moto aha dutwara harimo abafite kaminuza, harimo abafite amashuri atatu twita gade, harimo ingeri zitandukanye, bityo ugasanga ahangaha mu buryo nta kandi kazibonaga wapfa kuruta wiyadaputamo ngo ukore. Ariko ubonye uburyo ubona moto cyangwa se ugize uyiguha ushobora kubona ko byagutuma mu minsi iri imbere.
Ntibyambuza uko ngira se kuba umuntu yarize kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akaba atwara moto?
Si byambuza uko ngira kuko nta kazi mu kandi. Uko bigaragara ntabwo wavuga ngo umunsi ushobora kubona amafaranga ejo ukabona, ariko uko bigaragara nta kazi mu kandi, ntabwo kugira kuko wabonye kandi bagakora ariko bitabujije ko aka kazi wagakora witwaje ko wize kaminuza.
Hari abantu rero bavuga bati ntabwo natwara moto narize kaminuza, abo ngabo urababwira iki ku munsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe urubyiruko?
Ibyo ni imyumvire buri muntu, ariko muri rusange akazi ukwiye gukora ni akazi kagutunze, gashobora gutuma ubaho. Ubwo rero numva utagatera umugeni ngo nukweze kaminuza, kuko bigaragara ntacyo byabitwaye kugura mutuka ugakoze. Ubwo rero nagira inama urubyiruko kuri uyu munsi kwikuramo ibintu byo kuvuga ngo njye nize kaminuza n'akandi kazi kari munsi yako agakora, ariko karamutse kagutungiye umuryango kagutunga.
Urabona hari icyo Leta yakora ku rubyiruko?
Leta ikwiye kureberera nk'urubyiruko kuko birababaje kugira ngo uzi kwiga ufite ikintu bivuna warangiza ukicara aho ngaho ndudafite n'ubushobozi bwo kubona iyo moto leta yagombye kurebereka igashyira ingufu kuri ikintu ku buryo yanoza umurimo kwa buri buryo niba barangiza bakabona aho babasha kuba bakorera mu byo barangije kwiga.
Hari n'abarangiza amashuri ya za kaminuza babona ibyo kwihangira imirimo bitabakundiye bakagana imirimo bita ko ari ya muzuko ngira.
Nkora umwuga w'ubusekirite nkaba narangije kaminuza nkaba nicaye nakitaka atari n'umurimo kwako amafaranga umana ntaga mfasha mu byo n'inkeneye byose atari ibanga amafaranga 25,000 amafaranga ntashobora gukoresha ku kwezi ngo nebura ngo arangize ukwezi nkiyafite mu ntoki zanjye by'umwe ibyo nyine barangiye.
Watubwira ibyo yakoreshamo
bitewe n'uko mba mu mujyi wa Kigali nkaba ntanze umafite ndo mucumbitse ndabaza nkakora amafaranga yo kwishyura inzu mba mu nzu 20,000 hakuramo amafaranga y'umuriro umutekano nayo kurya ugasanga nayo kubona agura umwambaro igikoresho nta mu by'ukuri ntabwo nyabonyemo.
Umaze imyaka ingahe urangije?
Maze umwaka umwe wonyine narangije 2015.
Kugira ngo urangize kaminuza uhitemo kujya mu murimo w'ubusekirite
turebye nko ku isoko ry'umurimo busanzwe abantu barangije kaminuza usanga nta gaciro baba baduha bitewe n'uko waba twenda ibyo wize kazi yo gukora ntabwo bihuye neza amafaranga bari bukwishyurire ugasanga nawe ntibashaka kuba batanga. None kujya mu murimo w'ubusekirite ni umurimo uba uri hafi cyane abantu bisangamo bose ingeri zose kubona narawugiyemo aho kwa ngo nicaye ni mu mujyi wa Kigali njye mbona amafaranga yishyurira inzu yo kurya noneho njye mbasha no kuba nakomeza kugenda nshakisha ahandi kuko maje kujya ahantu henshi natandukanye.
Umaze kujya nk'ahantu hangana?
Nicaye ndepoza ntago nahaba mu by'ukuri kuko nta kimwe cyashaka nagira ndepoje ahantu runaka bakambwira ati tegereza harabanjye nkabona n'ababusi boza kambwira ati rero ahangaha imyanya ntiraboneka tuzabahamagara ubwo tugategereza amasaga yaramushyirera.
Leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda yo kuvuga ngo urubyiruko rwihangira imirimo aho mu byumva mute
byo kuvuga ngo twihangire umurimo umuntu yihangiye umurimo afite igishoro none tukaba twasaba Leta y'u Rwanda nimba ishaka ko twihangira imirimo nk'abantu barangije kwiga ahubwo itworohereze iduhe inguzanyo mu gihe bajyaga baka ingwate zo kuvuga ngo bazane ingwate kugira ngo umuntu abone inguzanyo basi bajya bafata diplome yacu bagira ingwate baduhe inguzanyo noneho tubashe guhangira niyo mirimo dufite n'igishoro gihagije.
Tugukuyemo abantu babiri uwa mbere uri imbere y'umuntu ushaka ko agukemurira ikibazo wamusaba iki?
Njye ikintu cya mbere nasaba ku ruhare rwanjye niba nsaba nka Leta mu by'ukuri imirimo biragaragara ko hanze n'ubundi ari mikeya abize ndi benshi cyane akazi kari hanze ntabwo kaza kwiye ahubwo baduhe inguzanyo twikorere ibindi.
Undi muntu wa kabiri uwaguha ubushobozi ari wo buri muri uwo mwanya wo gukemura ikibazo wagikemura ute?
Ikibazo uko nagikemura mbese mu ngiye nk'uko urabona bwo gutanga akazi nataha akazi ku rugero havani nimba hano harimo imyanya nibura 15 basi wenda fate 10 nyiha abantu barangije secondaire indi tane siganye babande none no bohesha nshobora kuba ngo na kamizo kuko mu kino gihe abakamizo niyo bari kubura akazi cyane none ngo nk'urugero na nk'umuri education A0 ntago yabona akazi imbere ya AE bitewe n'iki na kagaciro k'umushahara baba bagiye kuba.
Wowe wari warize iki muri kaminuza?
Nge nize science. Science twagiyemo Leta ifata abantu bafite amanota menshi cyane ari hejuru niyo biga science none abandi bakurikiyeho bakiga bino bisanzwe bitwita ngo ntibiyaciriritse ariko noneho twebwe twize siyanse tunafite no mu mutwe nitwe twicaye turi benshi cyane hanze.
Leta y'u Rwanda ifite indi gahunda yo kuvuga ngo umuntu arangize kaminuza niba yarize iyo siyanse cyangwa se ibindi bintu abona bitamubeshejeho mu buzima arimo asubira inyuma mu masomo bafata nk'ubumenyingiro yige kubaza yige gufata umwiko. Icyo ngicyo nk'abantu murangije kaminuza murabivuga hicyo?
Icyero abantu banyije kaminuza nanone hanze mu kazi kano twita mu gaciriritse usanga baduca amazi baba ngo umuntu wize kaminuza yaza agakora ubufundi ugiye ngo gukorana nko mu buyede ugira mu gihe kwihishasha kwa ngo batamya kwangije kaminuza kuko iyo bimenya benshi banabirukana kaba ngo urani yize kaminuza nagaze gukora bagahita bakwirukana noneho tugasanga nanone hari imirimo tutakwiye kwibona tuba ngo tugiye mu nk'inkengi iciriritse ariko mu by'ukuri twakwiye kujya mu bitewe no gushaka amaramuko kwango tuye ko twabona n'icyo gishoro umuntu anazamuke.
Mu gushaka kumenya ikizindi mpande zivuga kuri iki kibazo twegereye Bwana Sumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari. Niyo nambaza ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rw'u Rwanda asanga giterwa n'ubutegetsi burukumira muri gahunda z'ibanze zagombye kuruteza imbere.
Hari inzitizi ya mbere nakubwira nicyo bita liberalisme, guha umuntu uburenganzira busesuye bwo kuba yakwicara agatekereza icyo yakora akagishyira mu bikorwa ariko nta mbogamizi ziri bumuzitire ku buryo icyo yapanze gukora kiri bukomeze kugenda neza. Ndaguha urugero, mfite murumuna wanjye arangije kaminuza, mutungo ababyeyi bacu bagize no kumushakira Minerval amafaranga yo kumwihira amashuri. Njyewe rero niba ndi mukuru we kandi ngomba kumufasha, nta ruganda ngira ngo ndamuhakaza ruyobore. Icyo nakabaye inkora gufata ubushobozi runaka ikatwerewe mu byo ngo mfasha amafaranga 100,000 y'amanyarwanda ndayamuhaye. Nti warize ufite ubwenge wayaguramo mudasobwa ukajya ugurisha imiziki, wakwicara ukagikora amakarita yo gutumira za invitation, ngira ngo urabyumva. Ngaya amafaranga genda wirwarize. Si nibyo ngibyo gusa, umwana urangije kaminuza nta gitangaza kirimo ko yafata umuryango kuri w'inzu runaka ku muhanda agashyiramo ameza, agashyiramo ibikombe 10, agashyiramo iterimusi y'icyayi, agakora mandazi.
None ubwo burenganzira burafunze?
Burafunze kubera iki? Kubera ikintu kitwa imisoro. Imisoro ni ngombwa mu gihugu. Imisoro ni icyo umuntu yakwita inshingano z'umwenegihugu, guteza imbere igihugu, gukora ariko akagira icyaha igihugu kugira ngo igihugu nacyo gishobore kumufasha gutera imbere. Ngo ni ku ruhande rumwe. Ariko ku rundi, ninde wakabaye asora? Yakabaye asora gute? Yakabaye asurira iki? Hari za experience dufite hirya no hino mu bihugu abantu bagendamo, aho usanga abantu buri wese yarahawe uburenganzira bwo kuvuga ngo icyo ashoboye mu rwego rwe, mu rugero rwe, mu bushobozi afite.
Waduha urugero?
Nko mu gihugu cya Uganda, ngira ngo ukunda kugendayo n'abandi bagendayo barabibona. Iyo ugereranyije ku mupaka, ubwabyo ugeze ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda, iwacu mu Rwanda igatuna, ukareba muvuma cyangwa ubushyuhe buhari bw'imikorere, abantu banyuranyuranamo bacuruza bagira gute, ukabigereranya no hakurya usanga ari ibintu bitandukanye cyane. Kuri buri centre kuva Gatuna kugera Kampala, uwo muhanda ubwawo ubwo simvuze za Dar es Salaam, simvuze kurenga Kampala, simvuze n'ahandi, usanga centre ishyushye. Usanga abantu b'urubyiruko baguriyemo urubyiruko baracuruza birashyushye, bara mama nambaye neza, ubona afite za uniforme. Icyo icy'ingenzi ni uko agira icyo yinjiza. Icyo kikaba cyo tukaba tutagifite hano mu gihugu. Noneho nge ntekereza yuko urubyiruko ruhawe uburenganzira, ahubwo rugashyirirwaho polisi cyangwa uburyo bwo kunoza ibyo bakora. Ntabwo abantu bose bashobora kuba makuza, makuza Rwanda form. Noneho ukambwira uti se ntabwo basora se, umuntu yakora igihugu, umutekano, iterambere, umuhanda agenda mu bya bindi bya bikorwa biva mu misoro y'abaturage, nibyo. Ariko ubimbajije gutyo nakuha igisubizo kimwe kivuga ngo mu mvugo y'Ikinyarwanda ivuga ngo ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi. Ntabwo bishoboka. Leta ikwiye kureba uburyo yakorohereza urubyiruko. Cya mbere ni inshingano zayo, kuko hari ibyo ntemeranya n'abanyepolitiki kuvuga ngo ntabwo leta izabonera akazi. Ntabwo leta kubonera abenegihugu akazi ari ukufata buri muntu mushyire mu biro, oya, no kumuha uburyo bwo gukora. None se urambwira ngo ntuzabonera akazi gute kandi uriho kubera bo? Leta ni leta, igihugu ni igihugu, abenegihugu ngabo batariho leta ntiyaba.
Mubona rero uko ikibazo gihagaze. Yes. Hatagize igikorwa byagenda bite?
Ingaruka ni nyinshi. Ubwabyo uza mbere ni leta. Leta izahagirira ibibazo. Igihugu kizaba gifite abantu bicaye badakora. Ubwabyo kukumva ngo ufite abantu badakora, ni wawe mu rugo iyo ubona abana babiri batatu bicaye mu rugo nta kintu bakora, mama wabo nta kintu akora, ni ikibazo. Ukaba wambwira uti se kuki badakora, nyine se bakora iki? Kandi ku rundi ruhande, eske icyo gukora kirabuze? Cyangwa hari imbogamizi izazindi twavuze? Rero hari ingaruka z'uko hazavukamo abarakari benshi, birumvikana. Nta mpamvu yo kubica ku ruhande. Ntabwo uzaba uturanye na kanaka yari abana be bariye batageze no mu ishuri. Ni urugero gutekereza uko ubitse PhD yawe cyangwa n'indi mpamyabumenyi, uri umuntu usobanutse usobanukiwe, ariko utagira urwinyagamburi rwo kugira icyo ukora ngo mbwire ngo uwo muturanyi we azagira amahoro. Kuvuga ngo rero ni ijambo rimwe ntabwo bigoye rwose kuvuga ngo ok, dore amategeko ntuzayarenze, ariko reba icyo ukora.
Ubu muribaza rubyiruko ejo nzamera nte, ejo nzatungwa n'iki? Ku butaka bubari ingume, ku ishuri ry'ubu ribona umugabo.
Muri iki kiganiro dusangira ijambo twagombye kuba twumva icyo ubutegetsi bwite bwa leta buvuga kuri iyi ngingo, ariko kubera impamvu z'akazi ubutegetsi bwarimo dutegura ikiganiro ntibyakunze. Nibishoboka mu biganiro byacu bitatu tuzavugana na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ku ngamba zihamye zo guhangira cyangwa kwigisha urubyiruko mu guhanga imirimo. Reka nsoreza iki kiganiro cy'uyu munsi nshimira mwe mwese mwari mudukurikiye ndetse nabo twaganiriye. Kuzindi ngingo mwatwandikira kuri meri yacu ni radio yacu @voanews.com cyangwa se mudusure ku rubuga rwacu Facebook ni VOA radio yacu. Mukomeze munogerwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari na Eric Bagirubusa na ubutaha.
Mirambo na biryogo muhima cyafiga kinjiro